Chris on a beat.
I do all time because of you. I choose my life.
Go.
No, not the girl on my dream. You're the one, follow me on my stream. Love you, baby, everywhere I've been. Welcome to my hoodie, daddy, mommy, one scene. Nimepanga, minataka, long time. Nishinawe, sije niacha, nitadata, my girl. Kuwa mbali nawe. Nimepanga, minataka, long time. Nishinawe, sije niacha, nitadata, my girl.
I do all time because of you. I choose my life.
Joto lebra mini wako your king. Sikati tamani stop my dream. When it time mama uchachu wa ndim. Sina mana nije kukuacha mama. Itakuwa lana hata kwa molana. When it finest dana moyo wangu ume success. Misitake niwa weakness. Kini acha nita data itakuwa badness. Nimepanga minataka long time. Nishi na we. Sije niacha nita data my girl. Kuwa mbali na we.